Kenya Cane, the iconic Kenyan spirit that's smooth and triple distilled. Toast it twice with a Kenya Cane. Order now at ke.thebar.com and celebrate every moment with the greats. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Safi ya cheni na yanawa Mana ya menifika hapa Ingawa ntakona, imelivia sawa Mana kila dakika, miwakilioni Kukikucha machoju, na kesha kulilio penzi hey. Kama kinda loko sa mama ye, mama ye Afu shida sio heshima tu Hata wana mwingia wengi eh. Mwenzenu kupendesha kata tamae Tamae Weache kabaki kuwa historia Japo sio hiro safi Na ya nini kungangania biashara Tena yenye sara Na wala sisemi nitakuchukia Japo moyo hautaki Na nini kungangana ngangana Inatosha 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 Kupinga sili shindikana Sawa, sinachagu Anajapo, itani sumbua, sumbua Itani umbua, umbua Muchanga, kwenye kitumbua, tumbua Kwenye kitumbua, tumbua Weache kabaki kuwa historia Japo siyo hiro safi Aya nini kungangania biashara Tena yenye sara Na wala sisemi nitakuchukia Japo moyo hautaki Na nini kungangana ngangana hey, Inatosha hey, Acha nipambane na hali yangu Inatosha oh, Mapesha kupanda kushuka basi Inatosha Utaniwa hey, Inatosha Utaniwa Mweza kumye Inatosha
The good work has been done by the people.
The mix killer.